farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnya chad jamana la finitigi 100 fagara dankarila boma sigida la lak marabolo kɔnɔ fo dɔn min ye chad jamana finitigiw ka wulikajɔ fɛgɛya o danfara mara la boko haram jihadisi jɛkulu bolo jamanatigi idris debi itno yɛrɛ taara bɔ a mara kasara kɛnɛ kanda la walasa ka tasibila kɛ a finitigiw ma 92 minnu bɔnɛnɛ a dankari la chad jamana jabarani ka laseli la min ka fɔla ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a jamana sɔrasi hakɛba ka faga a cogo fɛ a finitigiw jalabatigi dɔw ka gundoseereya la ko a kasaramatɔ hakɛ bonyana ni jate minnu fɔra o fana la kɛlɛkɛminɛw caaman suɲɛna ani finitigi dɔ welekura a majugu fɛ a be kalo caaman bɔ ni a jihadisi jɛkulu boko haram min bangera nigɛri jamana la ye a ka dansogo wale kɛlɛliw caya chad dala mara kɔnɔ n'o ye region du lac ye chad nigeria niger ani kamerun jila gun danfara jamanaw yɔrɔw kɛra a mɔgɔ jugu islamisti kɛlɛbagaw ka dagayɔrɔ ye sigiyɔrɔ min ye kɛnɛ nɔgɔya u ma boma kɛlɛw mɛnna sen na i n'a fɔ lɛri 7 kɔnɔna na dɛmɛ minnu latara walasa ka dɛmɛ kɛ a sɔrasiw fɛ balana sira la fɛn min ye u fana kɛ cibɔnfɛn ye a jihadistiw bolo